ngoba mnandi namhlanje ngoza kubese kuseni yowai liwe imali namhlanje ngoba mnandi namhlanje ngoza kubese kuseni Jiwi mali namhlanje ngoba mnandi namhlanje ngoza kubese kuseni yowai Jiwi mali namhlanje ngoba mnandi namhlanje ngoza kubese kuseni